yande joni terminta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde ko jam woni e modon ko watto sukabe jangobe l'école milioje nay ujunaaji kemi joyong kay won ko fuddi ti yaadu l'école subaka handen ton en d'accord région mo marati en nan ko horejo jandeji pamari o haali e do mabbiti gol l'école o enna ko watto are tariki e tawtawangaaje ujunere kemi jeegon ko jia leydi Niger kay won ko yita ton en leydi France ele hawrde wadore jetat lewru october quartu enna haala ma juhalte ndarta leydi Niger no yitan are tariki mudun de enna par yewtere men pinno hande studio kalango haltana hala wakati gonne no jame jojjina ciede gam batte heba yofe ilnum wadna ka sariya fadde mudum yewenede no lati dum enda ni wonno ko madan goje may mun gazibo yewton to en paamen dum dukondo altiner ko wowi dum enda sumana amadou janganta habruji e fulfulde kor jagnal lemon kibar mo arto de ni woni do subaka hande wonno ko himbe be faama ka mo en non jogi malfaji njeyi kesobi hono mota goddo lati ka dum mota ka enda wondana ni e ciede no jeyadu konda ni e gollure oudu yunusa lumojo mawdo tawado enda gal nyemay dum non wonno ko faande ko wadi subako enda himbe enda ni be murti be kinne be pellir do do den non wonno ko faarjo ni wiama be murto deke kesol mangal tawdangal ciede der mota ka enda nena wono ko be doggi kambe himbe ben endan faabe murto won nyemay wonno ko faande habbinibe dum wonno do mobbe wurngo enda ye hebowi kaindu heso wibe do lawlo walamto enda yerno halaka halira wi'am du konan cedde ko be koyno no duudi sanne kana won wi'am himbe be kebaama cedde kebaama yerno kalne ko ekibaruji ni harfila ko nartu l'école mabbitama e leedi men Niger kero no foti fu hande de endan nay lewru october ndudo non wadi ko faande d'accord ta kanal le région mo maradi to enda ni hono jandede enda no fuddirani enda be bi fuddiri na hanere no wodir yerno kawjida jandeji pamar to enda d'accord mo département o holliri o wi sigila mabbe wadi fa gasi jonnon jandede don wadno fuddano hanere fu Bukari Moussa won ko wete nan ko halni bandi min biete Adam Umar
la particularité de cette
ko sendirido e mabbito l'école e lawangal ginanda fu no ekintino wadana yaade to janginobe gam bayle hebe harto suka be jangobe dom wodi du ko andido harto wetcho jande don wala no famtini fey seda ba ko rawani min kebi beydi tide nyanyal suka be men harto wite mat don e lawangal do ekintino ngono wartar ko jande mat don kam fu e ko to janginol faransire don denne no sigila non ko atta be sukabe jangobe be jande mu en diggi gam fahande nyanyal wona no tefe der match
qu'il faut voir aujourd'hui
nanni fille mabbe to jande l'école to en zender to konna ni hono nay lew october hande de wonno ko mabbe to gol wadi kano woni sigilaaji di fu sigilaama fa de majjun yetter yerno gouverneur gonno don enda o holliri o wi hono sukabe hanbe ya jande be en dan kibbi no haniri are gollitirdo jande do konnan kibbi Issa Moussa gouverneur kiddo mo zender nan ko halni bandi min taato en dan biyetedo fawar joni hono hono fawar joni biyetedo Mariama Nuhu
l'école do ka an do kesum do
wadana dimma sukabe jangobe ben fufa mama winde tebe kesum soccitaabe ciagal e yohobe cuudi e yesoji be wodi du min andi dimma janginobe hanube hojeede be cuudi jangirde e taabe jodorde den fu sigilama fagasi basi gon fu wala wodi du mi den gatta dande yaade e sarobe sukabe be e tokkitaade fodude hakkiloji mabbe be tinno warde jande lokol no haniri be pamane du kondan ko be ngoni be tawta gande ni do wasi andal to fu wasi
en ka bari ilimi yo gabce maka ko mi ya kubce maka
nyalande nay le october du nan eno ga goni fa hande no lati nyalande darnande le duniyar do fiko darto hono nyibdeji kanye cuuto natte dum waddi ko do Niger no wodi lawol kojangol gam batte wadde nyibdeji di heba gollobe sarusi keba dum kano won kebul majjum don no titna himbe sanne dum waddi ko CDTN dental syndicatji gollobe leydi Niger kanyun don no dari gam batte gollobe sarusi leydi Niger tawe kebi hono neddo mabbe fu suudu don natto dum wonno ko fawar joni Idrissa Jibrila secrétaire général mo CDTN o enda wonno famine en faisal Boubacar Bandimi kolandimo do fiwo
notre confédération fait plusieurs actions
fait de amin de enden wadan bawde mum fu
ko watta golloɓe leydi Niger keɓa nder cuuɗi ñiɓaaɗi ɗi gomnati wonno wallira. Min gaɗiɗi ministére kawjiiɗo ñibdiiji mawɗi ɗo leydi Niger hawrine ngam ƴewtinaade no ɗum tokkira ko cuuɗi ɗi enɗen keɓa kam fuu e pelle balliroje ɗe juuɗe en tawa nder ñiɓol cuuɗi ɗi enɗen. Amma ko wela he ɓernde kam woni sigila ñiɓude aale ɗe enɗen ni yahay yeeso. Hannde nder duro keɓol kaareji 15 ko waɗi ɗi gomnati adi aadi hokkude golloɓe ɓe enɗen nder duro mumin tawa, ngam min tabbintini noon ko deni gomnati nanngane golloɓe leydi ɓe keɓa to ñiɓi jooɗi to ɗum
hoyata.
Noni batu ko wonno waɗe do inde France kañum Afrique ko watte no wakkati warde wakkati no watte jeetati lewru ndu enen to wiyete mon pelier leydi France tonda no tawaade ko nanni are tariki kañum are taw tawangaji leydi Niger 1615 ko yiita tawa no woni juuɗe himɓe France ɓe endan. Nonne yogaaje majje du ko nanen andini hono won laabi ɗi tokki ko yeyi ton ɗum waɗi ko docteur kawjiiɗo hono suudu tariki leydi Niger intirande Bouba Hammad ɗo gallu ñemey kandun tawa e himɓe nodda wara fotta e batu o endan haaladu mamman woni ko wiyete o haalani bandi min talata Abdou Bahar noyi wonnoɓe ciini wadde heɓa ɓe jiita kulle Niger ɗe enɗa.
Komin gari Montpellier so bi umi wonda fuu saɗornal ngon miɗen mbawi jooɗi min kalda min pot minen jeeɓe are tariki ɗen e kamɓe jogiiɓe are ɗen. Are tariki leydi Niger limtaɗe ton enɗen ni leydi Faransi gaɗa kañƴe 1615. Nder majje no woodi coodaɗe e leydi Niger amma du no woodi ɓurtidaɗe ɗe wala andanɗo dillidol majje. No woodi are buƴaɗe no woodi du fa handen are kokkaɗe ɓurtidaɗe ɗe wala andanɗo ɓurtidol mum'en ɗenɗon kay seeɗe gartire wuro. Amma no woodi no tokkiri yimɓe du ko kaani paama kan woni ko are ɗe enɗen ɗum wawa wartirde ɗe fuu gaba goo seni ɗum daara are ɗe ɗum wawi hokkude yimɓe gartire wuro. Leydi Benin misali no dimma ko ƴamuno laso e jeegon tan
nonni e leydar lewru uttundu enɗan ni hono guure kewɗe jeyaɗe le département mo Thiérosène région mo Agadez wonno ko Babatti naati bonnini awtirde ji kewɗi awtirde ɓurdi ɗi konɗan bonne toon kañum noon Albacce guese mum kewɗe woni ko ɗum naati ɗum wonno ko fawara joni kawjiɗo demal ton enɗan Thiérosène haali o holli ɗu wiide ke wakkati mo kalte o ni ɓe goni eɓe darani ɗum lawol e ɗum woodi mosolo sanne Alhaji Tahiru Saydou woni ko wiyete nani ko haalni Moussa Mamma.
La difficulté c'est de sauter au d'attaque
sadorna amin kan woni ko babatti di enden Albacce den kan gonno bonna ko fuddana do ni illa wakkati awitirde din wiccan wurti fatilma babatti idu de en dari bangi der kamanaari din no bonnin. Amma der Albacce den tonni bonner majji burdudude babatti idu babatti abadaaji dino goddi de barama jiddi gadam sey goddi tonni ummo kan endu nata der no kuje den no bonna wurtore ciro cakan tarare kiden gandowel tamzalak e afede tonni di bangi. Amma caka sappo yaade lasu lewru septembre den goɗɗi du bangi ton har lettugal misali Adri Beynambo e Cinta Bora fa warde hannden ni ɗum hulɗinaki sanne ngam safari no he wattede.
Nonni ndungu leydi Niger ni wakkati mo kalte ono wawi edde yottake to wonno timma yaade kano woni hono wakkati ndungu wanno guure kewɗe jii yooro sanne hokkere waɗi e guure kewɗe he ɗum ndu konna ni no tawa le guure latiɗi konna ni hon ɗum torri ɗum en sanne hara département mo Tanoutou région mo Zender noon yerno docteur kawjiɗo Filo Demal ton enɗan holliri o wi nen e guure kewɗe latiɗi konnan to hanno Demal waɗa waɗi du konna jaati hono ko bonata awtirde ji ko yeynato e ɗum bonnini ɗum sey mbi kettino nano ni lawali Boukari latiɗo kañum woni docteur kawjiɗo Demal ton enɗan ni hono Tanoutou région mo Zender yewtere makko e mbiyeteɗo Zeynabou Amadou Bandimi.
Ana ko darta filla awatirdi nokkure horɗore nder commune wala lewa e hoore huɗo Tanoutou kamɓe commune Gangara nimɓe no mbawi wattude gikke sanne ngam ndungu ngun woɗi. Amma cakantarari ko yata far commune Tanoutou yottade commune mo Gangara warde soɓɓirde commune wala lewa nomin godi nokkuje to yoro waɗi nder commune Gangara no wodi ɓe kettata ko gasi hikka min godana wuroji hamre e las 96 ɗi yoro torri filla kohobe ko bonnata awatirde ɗum ndu fuɗɗama yiyede nder commune Gangara hectare uji kemenayi e capanɗe nayi kankoobe ɗen bonni awatirde muɗum amma yettore Allah hakkunde wuroji tati to kohobe ɗen naati gattanama safareji fuudule wakkati to gawri ndin fuɗɗi rimude ɗonno
nani aɗa filla ndungu waddi wakkati ndungu natanno aren kam wonno fedde hawjinde filla ko dartu ndungu ya yeeso e leydi Niger waɗi hawrindeji ɗiɗi tagazar kañum e fanden damana ɗum ndu kondanni gam batte firde ko e duroɓe remoɓe heɓa to ɓe gaɗa bolwole le ndungu ngu endan ɗum waddini fawari joni mbiyeteɗo hono Salum Dunda kañum woni hoorejo aren belle yara o miccintinɗo endan duroɓe endan ɗum on ko haala ñande mum kayi jo en guese dow fi ko dartu joful guese wakkati mo bandi min Abdou windi tan landi mum
hikka Allah wonnani min gomnanti hoƴani min sigilaji illu e dilludu dabbaji ndum min keɓi waɗanede batu joɗa kaalen ɗo damana e cakawa wi'a kena laawo kolta fuu tolore tokkirta to wartire gurtol nayi kadenda yimɓe filinge bonkuku e belle yara fuu no joɗi ko ɗum haala arande fuu tomin gattata dande emum to jom en dabbaji ɓe nder commune ma leydi fuu to ɓe tawa noon ɓe tabintina ko wakkati ndiyam toɓuno gam geseje ɗen waɗi ko dabbaji ɗin dilli ndenne nde ladde yoori dabbaji ɗin no garta to feto woni neɗɗo hattaka e mum kamɓe nokku hurfaare amma neɗɗo hinno e laabi kiite ɗin gam ɗi tabintini ko gomnanti woodi laawol e wiide gese ɗen jofama a
handegabuni almanoga
hande ni yewtere men pindinol en kala haala ceede ko himɓe fokkinto wakkatiji goɗɗo gam batte heɓa waɗini muraduji ɗum ndu kondanni no heewi sanne e ɗum waɗe e dow fi ko darto hono hawrindeji ɗum waɗi du kondan neɗɗo e hoore mum fokkinde ceeɗeɗen le suudu saria du kondan neɗɗo wawi fokkinde ceeɗeɗen endan heɓa yoofe fadde mum hiitenede so tawama yofowama na wi edu kiite mum hantowi no wawi hokkite ceeɗeɗen a yoga majje ɗum wonno ko madame goje maymo nagasi bo woni no famina en ɗo endan yewtere makko e Balkisa Hamidou
hanne en kaala dow laawol laamu leydi cingaangol lewru juin hitaani duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo tuugiingol dow ɗati hemre e capanɗe tati e jeetati yahde hemre e lasoy ɗiɗi e tati dewtere kiita leydi Niger laawol bi'ungol uddaaɗo no waawi resoyde ceede yeeso suudu kiite yoofe fadde mum hiitaneede
ceede ɗe de filla desol majje waɗete
ceede ɗe desol muɓɓe filla mum no waɗe nder kiite e nder wumaaku nder filla lumaaku himɓe tato desol majje ƴeewata kokko ñamaane misaali banki ñalmeteeɗo on e saruusi dartooɗo seedano ñamaane nde nder filla kiite ɗo leydi Niger desol ceede ɗe ɗuuɗa ngam himɓe keƴorayno fuu ko waawa hawrude ɗe resowa desol majje du nde no waɗe hiitotooɗo kanje hiisaade taƴa dimma majje haala du wakkati mo neɗɗo waddata ɗe resa dimma majje du kiitotooɗo on no haani tuugo dow keɓal neɗɗo e dongal ngal neɗɗo tawra ɗum ndu saabi ko laabi kiite ɗe mbi'i dimma majje taƴe fodde keɓal neɗɗo
uddaaɗo fuu no waawi resude ceede ɗe yoofe fadde kiite mum waɗeede na
neɗɗo fuu udda nde no yiɗi no waawi resude ceede ɗe yoofe fadde kiite mum waɗeede seyni ko ceede ɗe dese kiittotooɗo jeyi daarude fodde majje dimma ceede ɗe du fodde no naa ko ɓura ko neɗɗo waawi jukkeede yoɓa nde ni Allah waɗi neɗɗo jukkama ñaama kaso
ceede ɗe ɗe resama ɗum ɗe gaɗirte
ceede ɗe ɗe peccete no feccere worre majje rese gam hollude tabbat wakkati neɗɗo nodda fuu yeeso suudu kiite neɗɗo waran jaabo feccere ɗiɗaɓere ɗen resete no nawtore gam hokkititde waɗanaɓe gacce ɗen hakke muɓɓe e yoɓude ceede ɗe neɗɗo jukkete yoɓa ceede ɗe du nder gootol dow laabi tati ɗi tan nawtorte ko himɓe kaani annude gam resi ceede hana kan hollata ko kiite ɗen mbaati wakkati fuu kiitotooɗo noddi neɗɗo to tilay neɗɗo wara jaabo nde waray du no woodi ko ittete nder ceede ɗen nde Allah waɗi goonga fuu yi'aaka nder ko neɗɗo tuumira ɗum sey neɗɗo hokkite dimma ceede ɗe resi ɗen
won ɗo habaruji fulfultili hannde seyni eɗen kettino asumane sina wadda han habaruji hawsankore min de mbiyamo mbalante jam waali
diva do radio alternative
lamba chapan ejenay tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejenay tobere ejoy fm
mara ido radio sraunia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejenay fm
studio kalangu